nokutshela umhlaba wonke. Ngithandana noPhumalanga sikothe. Anginamahloni ngifuna bonke babone. Yosithandwa sami ubashaya bonke. Umhlaba wonke ngithandana noPhumalanga sikothe. Anginamahloni ngifuna bonke babone. Yosithandwa sami ubashaye bonke. Ibonga bazali bakho usalum tonjen hay nyabonga. I wish bengi kwazo semngane. I wish I saw you grow the beauty you have inside of you. Mina angaze ngibonga tonke nje nawe. Emhlabeni ungu number one,
number one.
Bashaya bonke,
bashaya bonke.
Yosithandwa sami ubashaya bonke.